ngokwesilo kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazinte yodwa angokwesilo kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazinte yodwa angokwesilo kuyenzeka bemabili amagama kodwa echazinte yodwa kuyenzeka kube khona wathi kuphinde kube khona difficulty omabili amagama achaza ubunzima kuyenzeka kube khona error kuphinde kube khona mistake omabili amagama achaza iphutha kuphinde kube khona silethe okanye kube khona choose omabili amagama akazi kukhetha basebe kodwa ukufaka u-enemy ahambe no-family ngoba omabili la magama akazi sitha
ayike neyinkosi njengesithe esisiduze
Oh, my God, I got to get down.